Ngiyazisondeza lapha kuwe, ngingagcina peace ungekho nami ngiyala.